Murumva ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika rikomeje ibiganiro bya mu gitondo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Abaduteze amatwi no mu gitangira kutwumva ndetse namwe mwatangiye kumva ijwi rya Amerika mu gikanguka. Twongeye kubaha ikaze mu biganiro byacu muri kumwe nanjye Eugenia Mukankusi ndabaramukije mwese. Tugiye guhera ku makuru yo mu karere nyuma turaza gukomeza ku kiganiro ejo tugezwa n'urubyiruko rwo mu Rwanda rureba ejo hazaza. Naho guhesa 12 turabagezaho ikiganiro dusangira ijambo nkuko bisanzwe muri cyumweru. Amatohoza y'abanyisi yose n'ikigo kireba ibijyanye n'ubutunzi AfriMag yerekana ko Burundi buza ku mwanya wa kabiri ku rutonde rw'ibihugu bya mbere bikennye ku isi. Amashyirahamwe haranira iterambere ry'umunyagihugu no kurwanya isesagura ry'umutungo wa leta asaba leta gushyiraho imigambi ihamye yo kurwanya ubukene kuko ari inshingano zayo guteza imbere umunyagihugu. Leta isobanura ko ayo maraporo nta shingiro afite kuko uyu mwaka ushize Burundi bwari bwifashe neza kandi ntanzara yigeze itera mu banyagihugu n'abakozi bakaba batarahagaritse guhembwa. Mu mugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD bemeza ko hari ubukene ariko bagashima ko ntanzara ikivugwa mu Burundi, bamenyesha ko batangije urugamba rwo kurwanya ubukene mu gihugu. Cyakora icyegera cya mbere cy'umukuru w'inama nshingamateka ntiyemeranywa na leta. Ainegura havuga ko abarundi bakomeje kugarizwa n'ubukene bitewe na zimwe mu ngamba leta ifata. Umushingamateka Agaton Rwasa watowe mu runani rw'abigenga amizero y'abarundi abona ko abayobozi bashyira imbere inyungu zabo bwite aho gukorera iterambere ry'umunyagihugu. Ibindi kuri inkuru murabigezwaho n'umunyamakuru wacu uri Bujumbura mu Burundi Raymond Zimana.
Umushingamateka Agaton Rwasa yatowe mu runani rw'abigenga amizero y'abarundi yemeza batashaka abatowe n'abanyagihugu kugira barongore Burundi bafise kugira bateze imbere umunyagihugu. Ikigera cya mbere cy'umukuru w'inama nshingamateka abona ko ubukene bubandanya wiyongera mu banyagihugu mu gihe abatwara bashira inyungu zabo imbere.
Ndabona ukuntu abantu babayeho, ndabona ibiciro ukuntu biguma biduga, ndabona ukuntu amafaranga y'agaciro atariho mu gihugu. Ni ingorane intwaro yaba yatowe n'abanyagihugu cyangwa itatowe n'abanyagihugu. Mu bisanzwe ntibojyana ngo basinzire, hari ingorane kamwe n'izo. Hagomba kubaho kwiyumvira ingene ubwo bukene uratukwa. Ingorane ya mbere yo kugira ngo dutore umuti w'izi ingorane zo no kugambye twumva yuko Burundi ari Burundi bw'abarundi bose atari Burundi bw'umugambwe cyane bw'imigambwe, noneho abagomba kuba batunganiriza abandi bakumva yuko ari abasuku babo, hanyuma bagakora ubwa mbere na mbere barondera yuko uwo ari we wese yisununura mu byakora naho abaye.
Uyo atavuga rumwe na leta abona ko ategerezwa gukogwa ibishoboka kugira ico kibazo gitorerwa umuti. Rwasa yemeza ko kuba Burundi bufise imigenderanire mibi n'ayandi makungu navyo biza bisubiza inyuma ubutunzi bw'igihugu bigatuma ubukene bwiyongera.
Abona kumenga hama hariho uruhagara hagati y'Uburundi n'amashyirahamwe mpuzamakungu hagati y'Uburundi n'ibindi bihugu. Urabona yuko tumaze imyaka ingahe nta mukuru w'igihugu agendera Uburundi, umukuru w'igihugu wacu nta kindi gihugu agendera. Ibyo byose rero ni ibintu bigira ingaruka mbi ku butunzi. Ya mashyirahamwe mpuzamakungu yakorera hano mu gihe ari karugara, ibyo byose biza kongereza ubushomeri, ya mafaranga yahora aza kumbura aciye kuri ayo mashyirahamwe hamwe kongere nayo tuyabure. Ikintu cyari gikwiriye hari hakwiye yuko intwaro itunganya inama igahamagara abantu bose bogira icyo baterera.
Mu mugambo uri ku butegetsi CNDD-FDD baremeza ko akibone ku bukene. Varisito ndayishimiye umunyamabanga mukuru w'uyu mugambwe avuga ko kugwanya ubukene ari urugamba uyu mugambwe wahagurukiye.
Twatangiye urugamba rwo kugwanya ubukene dutegerezwa kubona umurundi wese, umuntu wese mu Burundi atunganiwe aroraniwe muri iki gihugu cy'u Burundi. Turacyabona abantu baba muri nyakatsi, turacyabona abantu ku ishuri ntubabaze, turacyabona abana bafise umwanda, turacyabona batambaye ibirato barara mu nzu ziva, turacyabona abantu bagwara ntibivuze. Nubwo byose n'urugamba dutegerezwa gushika, ibi bitegerezwa kuhera mu Burundi bwacu hamwe umwene gihugu amererwa neza gatuga gatunganirwa.
Naho umugambwe CNDD-FDD duvuga ko hari ubukene urashima ko hari intambwe Burundi bugeze ko mu bijanye no gutorera umuti ico kibazo. Ndayishimiye avuga ko atanzara ikivugwa mu gihugu cy'u Burundi mu gihe atameza atatu yahera itibonekeje mu gihugu.
Kanezerwa kubona mu mwaka hahora hama hari inzara y'amezi atatu mugatukaza tuwo kubona umwaka kuva rutanguye rujya rugamba mu 2017 tukabona gushikama kunga vuga ati abantu ba mbere bagwarije imwe biboneka inzara na barundi twarabonye ko barundi bagiye kwishikaho tuzobona barundi twihingurira ibintu byacu tukabishora hanze Mao kugira tubishika ko n'urugamba mugatwarifuza yuko nkuko ari kubona abarundi dusigaye ibintu byacu arivyo dukoresha dufise amahinguriro dufise n'ibindi tugashora natwe hanze
Ivyegeranyo bibanki yose yose ikigega mpuza makungu FMI hamwe n'igisata cyabonekeje cy'iterambere ku isi PNUD bishira Burundi mu bihugu bibiri bya mbere bikenye ku isi nayo icyegeranyo cy'ishyirahamwe rijejwe ibifungwa ku isi PAM cyo mu mwaka wa 2016 Chemeza kwa abantu bangana na miliyoni 4 n'ibice bitandatu badafungura bikwiye mu gihe abana bangana n'ibice 50 kwijana baburi igikuriro kubera kudafungura neza Ibujumbura Remonzi Imana ijwi rya Amerika
Ikigali mu Rwanda igihugu cyazanye amasengesho yo gushima Imana hazwi nka National Breakfast Prayer Naye amasengesho umukuru w'Rwanda Paul Kagame yongeye gusaba inzego zitandukanye kurangwa n'ubwuzuzanye mu mikorere bagamije guteza imbere igihugu Mugenzi wacu Eric Bagirubusa afite inkuru irambuye
Mama data mu izina rya Yesu hamwe no kugushimira utwemerere tukuragize igihugu cyacu muri uyu mwaka wa 2019 tukuragize perezida wa Repubulika y'u Rwanda
Ikigali mu murwa mukuru w'u Rwanda abategetsi batandukanye bateraniye mu masengesho ngaruka mwaka yo gushima Imana ku mwaka urangiye wa 2018 bayisaba no gukomeza undi wa 2019 mwituze mu mutekano mu mahoro n'iterambere muri aya masengesho kubateraniyemo ni umwanya mwiza w'amashimwe ku Mana uyu ni depute Philibert Uwiringiyimana agaragaza uko 2018 irangiye u Rwanda ruhagaze haba imbere mu gihugu ndetse no mu ruhando mpuzamahanga
Imana kandi yashoboje u Rwanda gutera imbere mu bukungu ndetse runagira umwanya wa 41 ku rwego rw'isi yose n'umwanya wa kabiri ku rwego rwa Afrika naho muri East Africa ruza ku mwanya wa mbere mu kwihutisha ishoramari cyangwa se muri doing business turayibishimira
Depite Uwiringiyimana muri aya masengesho yanagarutse ku butabera mpuzamahanga politiki n'imibereho y'u Rwanda n'amahanga
turashimira Imana kandi kuba yarakomeje kuba ku ruhande rw'u Rwanda maze amahanga akuraho imanza z'ibinyoma zari zibangamiye ubuyobozi bw'igihugu cyacu zibushinja ibinyoma mu gihe nyamara abahekuye u Rwanda bo bakidegembya mu bihugu bimwe na bimwe bibacumbikiye aho kubakurikirana mu butabera mu mibanire n'ibindi bihugu turashimira Imana ko yakomeje kubana n'abanyarwanda ubu igihugu cyacu cyakomeje kugira uruhare rugaragara kubaka Afurika twifuza kugeza ubwo u Rwanda rugirirwa icyizere cyo kuyobora amavugururwa y'imikorere y'umuryango w'ubumwe bwa Afurika nyuma runatorerwa no kuyobora uwo muryango
icyifuzo muri aya masengesho ni uko Imana yakomeza gufasha u Rwanda n'abanyarwanda kugera heza Pastor Antoine Rutayisire mu itsinda Rwanda Leaders Fellowship ritegura aya masengesho yo gusengera igihugu ijambo rye ryibanze ku mateka ya Yesu cyangwa Yesu n'intumwa ze muri Bibiliya yagaragaje bimwe mu byo babigiraho bakabikosora cyane ku mutegetsi wari we wese washaka kubaka urwego rubategekana
ikintu bita gutekinika umuntu agaguha raporo yuko ibintu bimeze neza nyako wa president wa Repubulika waba ugiye gusura nk'ahantu imihanda bakayitunganya amazu bakayasiga amarange hanyuma bigashashagirana ariko nta mpinduka yabaye ibyo rero bikunze kubaho mu makipe yose icya kabiri Yesu yakosoye cyane mu bigishwa kandi natwe tugomba gukosora muri leadership gukosora abantu bashaka kwishyira hejuru bakiyemera bagashaka imyanya aho gushaka gukorera kose iki rero ni ikibazo gikunze kubaho cyane icya nyuma kuri ibyo byo gukosora kinakomeye cyane kinajyana n'icyo ndangije gukosora abanyamashyari n'abagambanyi n'abazana urwikekwe muri ekipe
muri aya masengesho yo gusengera igihugu umukuru w'u Rwanda Paul Kagame yibukije ibintu bitatu igihugu cyagombye kuba kigenderaho ariko bitubahirizwa
ubumwe unity tubanye tuvuga ibyo gutekereza ibintu bigari ibintu binini tukava mu tuntu dutoya twamanjwe cya gatatu bikaba kubazwa gusubiza inshingano dufite nk'abayobozi
Perezida Kagame akavuga ko byose byashoboka igihe cyose habayeho imikoranire myiza mu nzego zose
agomba kubaho rero uburyo bw'ubwuzuzanye uburemere bw'inshingano bwo bugenda bwiyongera uko uzamuka mu nzego z'ubwo buyobozi ariko abo ku nzego zo hasi ntabwo bibavanaho inshingano na busa abayoborwa ntabwo bibavanaho inshingano bafite aho bageza bakunganirwa nabo bakabona imbaraga ndese zo gukomeza gutera imbere.
Kubutumwa yageneye urubyiruko muri aya masengesho umukuru w'u Rwanda Paul Kagame yibukije urubyiruko ko rujya kwiga mu mahanga rugatora y'imico itagize icyo rufasha aho guhaha ubwenge agasanga haba impinduka.
Abana bacu tubohereza mu mahanga kujya kwiga, kujya tubohereza ngo bajye kwiga, bajye kugira ubumenyi, bahayeho ubumenyi, ntabwo bakwiye gutahana imico imwe. Hari n'imico imwe itari nyarwanda, itari nyafurika, bakwiriye kurekeraho iri bagatahana ibiteza imbere umuco wacu, ibiteza imbere abanyarwanda, tugatera imbere ariko mu buryo bwacu, mu buryo kandi buzwi buzima bwiza. Iyo abana bagiye guhaha ubumenyi bajye batahana ubumenyi, ibindi babisigeyo.
Aya masengesho ngarukamwaka yitabirwa n'abihaye Imana, inzego bwite za Leta, abikorera ndetse n'inshuti z'u Rwanda. Umukuru w'u Rwanda Paul Kagame yanibukije inzego zateranye ko muri aya masengesho mu mwaka wa 2019 icyakorwa cyose cy'ingenzi kigamijwe ari uguhuriza hamwe bateza imbere igihugu. Aha bagira ubusaye ijwi ry'Amerika i Kigali.
Turabashimiye bagenzi bacu kuri izi nkuru. Ubu noneho tugeze ku mwanya wahariwe ikiganiro cy'urubyiruko rwo mu Rwanda ejo.
Ibidashize byose igihe cy'urubyiruko. Ubu rubyiruko rufite indoto zitandukanye. Ese urubyiruko rukora iki rutegura ejo harwo hazaza? Urashaka gusangira n'urundi rubyiruko icyo uteganya mu gihe kizaza? Kurikirirwa iby'urubyiruko mu kiganiro ejo.
Nk'urubyiruko twigire kuri ejo hacu hashize, twubake ejo hatubereye. Ikiganiro ejo gitegurwa n'umuryango ejo nyiramubande z'urubyiruko.
Ikiganiro ejo mugikurikira kuri radio Ijwi rya Amerika. Tubahaye ikaze kandi turabasuhuje inshuti bakunze b'ikiganiro ejo. Iki ni ikiganiro mutegurirwa n'umuryango Ejo Youth Echo, hagamijwe kwimakaza umuco w'amahoro mu Rwanda no mu karere k'ibiyaga bigari hakoreshejwe itangazamakuru. Ikiganiro ejo mugikurikira ku Ijwi rya Amerika 104 n'ibice bitatu FM mu mwanya nk'uyu. Iki kiganiro gihagarariwe na Nigena Roger ndetse na Mizero Crispin ari ku buhanga bw'ibyuma. Njibasuhuza kuri mikro, amazina yanjye ni Nicole Gira neza, fatanyije na mugenzi wanjye JM muhawe nayo. JM nguhaye ikaze.
Urakoze cyane Nicole. Reka nanjye mbonereho suhuze kandi mpikaze abakunzi bacu tujye kubana muri iki kiganiro cy'uyu munsi.
Kuva na kera mu Rwanda rwo hambere, kunywa inzoga byari nk'umuhango wo guhuza abantu no gushimangira umubano wabo. Gusa ariko kuzimu karenza urugero byari kizira, ku buryo mu buvanganzo nyarwanda hari umugani uvuga ko inzoga uyikura mu icupa ubundi nayo ikagukura mu bagabo.
Muri iyi minsi inzoga ntigukura mu bagabo gusa, ahubwo iri gutandukanya imiryango ku buryo rimwe na rimwe iba intandaro yo gusenya ingo z'abashakanye.
Ubona ukuntu iyo uhuye n'umuntu wagasomye biba biteye isoni.
Niyo mpamvu burya kunywa inzoga ukarenza urugero bigira ingaruka ku wayinyoye ndetse no kubamukikisha.
Nshuti bakunzi b'ikiganiro, mwabyumvise ko dutangiye tuvuga ku businzi, bityo uyu munsi tugiye kuganira ku businzi bitewe n'uko ari imwe mu mpamvu zitera amakimbirane ya hato na hato mu miryango kandi bikagira ingaruka ku bawutuyemo bose by'umwihariko abana.
Muri iki kiganiro tubahishije ubuhamya bw'umwe mu bana wagezweho n'ingaruka zo kumwe mu babyeyi be ari umusinzi.
Yego, turaza kumva uko byamugendekeye,
ariko kandi turaza no gusobanukirwa neza uburyo ubusinzi bujya bugira ingaruka ku mitekerereze ya muntu mbere yuko tuza gukurikira ikintu n'imicungire mu bandi.
Bakunzi bacu, ntimujye kure, iki ni ikiganiro ejo turi gutangira kuri radio Ijwi rya Amerika. Ikiganiro cy'uyu munsi, reka tugitangire twumva ku businzi ingingo turi kuganiraho kuri uyu munsi.
Nikore rero, birumvikana ko inzoga ari kimwe mu biyobyabwenge gikomeye ariko bitewe n'ikigero yinyoyeho.
Birumvikana.
Mugenzi wacu Bishimwe Ariete yagiranye ikiganiro na muganga w'indwara zo mu mutwe ku ngaruka zigera ku bana bafite ababyeyi babaswe n'ubusinzi. Reka tumwumve.
Amakimbirane aturuka ku businzi agira ingaruka nyinshi mu muryango by'umwihariko abana. Twaganiriye na muganga Dusabimana Innocent w'indwara zo mu mutwe, adusobanurira byinshi ku ngaruka zigera ku bana.
Ubusinzi ni imwe mu ngaruka zituruka mu gukoresha ibiyobyabwenge. Ubusinzi ni ikintu gikomeye cyane mu muryango kuko buriye y'ababyeyi babanye ari abasinzi bikunze gukomora cyane ku nko ku makimbirane mu miryango ugasanga umwe abangamira undi kandi ibyo byose barimo gukora abana babireba hari no kuba nk'abana iyo babonye ababyeyi babo nta mahoro bafite mbese ugasanga bakunze kugira nk'ibintu by'imico idasanzwe n'ibintu by'ubuzererezi mu bundi buryo rero buriya hari izindi ndwara enuresis ni ukuvuga ngo ni indwara abana barwara zo kunyara ku buriri bitewe n'ukuntu esa nk'inzozi zihora mu bitekerezo niyo urebye no mu buryo bw'imibereho ye niyo ari umwana muto we ntabwo ubasha kumwitaho buryo akaba usanga yarwaye nka ziriya ndwara z'imikurire za kwashako yari umwana nta nubwo adevelope agira icyo bita mental retardation ugasanga umwana mu bitekerezo yakuze ngo ubone igendanye n'igikuriro cye
iyo umwana aje afite ikibazo nk'icyo ngicyo mumufasha iki
dukorana n'umuryango mu buryo iyo dutumiye umuryango dukoresha systeme family therapy bityo iyo bya bibazo bibashije gukemuka na wa mwana aboneraho akaba yabona agahenge ariko n'uburyo n'umwana nawe nk'ubu waragize nk'ikibazo wenda cya mental retardation naye hari uburyo kitubasha kumufashamo mbese ugasanga umwana amaze nk'umwaka imyaka ibiri atarabasha kuvuga tubasha kumufasha tukari
ni izihe nama se mugira ababyeyi
abo tugira inama cyane n'ababyeyi ababyeyi rero buriya kwikubitira icyo twahita tubabwira ni uko babahemukira abana buriya umwana nta bushobozi bafite bwo guhangana n'ibyo ngibyo n'uwanguye nk'umugabo ashaka kubita umugore umwana abibona niwe zangaruka zigeraho ugasanga yamwangije mu marangamutima icyo ugasanga umwana mu bandi ntashobora guseka nk'ubwo iyo ngiyo ni imwe mu ngaruka tukamwereka buryo arimo kumuhemukira kandi tukamwereka yuko nawe iterambere rye ririmo gusubira hasi kuko biriya uretse no kubenda ari ubusinzi nubwo twavuze cyane ku bana bigera no ku muryango muri rusange tubereka umurongo ngenderwaho ko ibintu bigomba gukemukamo iyo badufashije bakabyubahiriza kuko ubundi buriya kwivuza ibintu nk'ibi ngibi bisaba yuko nyirubwite abone uruhare rwe muri icyo kintu kibi kiba cyabaye kugira ngo ubashe kumufasha iyo yemeye rero akabona intege nke ze tubasha kumufasha bityo n'umwana akahungukira
reka noneho twumve ubuhamya bw'umwe mu bana bagezweho n'ingaruka zo kuba se yari umusinzi ni mu kiganiro yagiranye na mugenzi wacu Hitimana David
amazina yanjye nitwa Tumukunde Samuel
nitubwire muri makeya noneho ibyo mwibuka ku businzi bwo mu rugo iwanyu
murakoze cyane ubusinzi bw'iwacu mukeya papa yari umuntu usinda cyane na mama yari umuntu usinda ariko mama we ntabwo yasindaga cyane nk'uko papa yabigenzaga papa yari umuntu wasindaga akataha yasinze agwa mu muhanda yandika umunani nk'uko bamwe bajya babivuga yageraga mu rugo urumva amakimbirane agatangira kuvuka agatangira gutongana na mama natwe abana akatangira kutubyutsa ngo tubyuke kandi ubwo nta kintu yabaga agiye kudukoresha nuko bagatangira gutongana nyine na mama byarangiza mama akatubwira twisubire mu buriri ubwo nyine batangira kugwana
n'izindi ngaruka noneho wahuye nazo muri ibyo bihe wowe ku giti cyawe noneho
kwiga ntabwo nigeze niga neza nk'uko abandi bana bize njye ntabwo nigeze nyarangiza amashuri yanjye nk'uko abandi babayarangiza nagarukiye narayacikirije nagarukiye umwaka wa kabiri wa segonderi najyaga mpura n'abana bamwe ku ishuri bakambwira ati baraye banywe babyutse banywa icyayi bw'icyayi ngiye ntabwo nari nyizi numvaga icyayi nyine ari icy'abantu b'abakire abantu bakinywaga numvaga ari uko ari nk'abana b'abakire bavukiye mu miryango ikize izindi ngaruka urabyumva kuri barumuna wanjye wenda niho navuga nabo bagize ingaruka nyinshi zitandukanye nabo urabyumva kwiga nabo byari inzitizi byari hatari ariko bagiye babona imiryango nyine ku ruhande ikabafasha nyine bakiga bitewe nyine mu rugo ntabwo izo nama babuzigiye kujya bashyira umwana mu ishuri
ni iki washishikariza noneho ababyeyi babaswe n'ubusinzi
icyo nashishikariza ababyeyi babaswe n'ubusinzi nubwo ubusinzi buriya kuvamo n'ibintu biba bitoroshye cyane ariko icyo nabashishikariza ni uko bava mu businzi bakabasha kuba bashyira abana babo mu mashuri bakabasha kwiga ku buryo nabo mu gihe kizaza nabo bazabasha kwiteza imbere mu by'ukuri ni uko bajya bafata umwanya wo kuganira n'abana babo cyangwa se nabo muri rusange ubwabo bakaganira bakabasha kumenya icyateza imbere umuryango wabo ikindi nabagira nk'inama ni uko bazajya bafata umwanya wo kuganira n'abatazinywa kugira ngo babashe kumva nyine icyo abandi babarushije kugira babashe kumenya uburyo bazivaho bakabasha guteza imiryango yabo imbere
Tuti bakunze bikiganirejo. Tugeze muri kakanyizi ko mukunda muri benshi ko kumvikira n'icyunyira mu bandi. Kimuciye.
Ni mugira amahoro tuti bakunze bikiganiro ejo. Dzumwe hariko ikinamico nyira mu bandi. Nje nitwa Hamida Mukundene. Bahaye ikaze muri aka kanya. Duherukana ngakuririmba ageze mu myaka y'ubushyuhe. Yewe, imico sigafite iteye impungenge. Ese ko mama Sabine yaramaze kugira inama mbabazi yo kwishyingira amaherezo yabaye ayahe? Reka iki gice tugihere mu itsinda ry'amahoro irwejuru na ruhiza.
Abijuru rero narinje kukureba mu mubaza makuru ya kakana kiduye yateyinda. Ese karaho?
Uravuga Minyone? Araho rwose yaranabyaye? Ubakana rwose kamaze ibyumweru.
Yawe, Imana ishimwe. Hanyuma se ubaherereye he?
Ari kumwe n'ababyeyi b'iwabo. Kandi ameze neza rwose nta kibazo afite.
Yo, mbega byiza. None se wowe amasomo aragenda?
Amasomo aragenda. Abana, gusa nyine nagira ngo ngire icyo mwisabira.
Nsaba rwose nta kibazo.
Nk'uko mwabidusabye we na mbabazi, umwe w'abanyamuryango ba club yacu. Ubu bikaba byaremeje. Hari ibyo nshaka ko mwadufasha.
Oya nta kibazo.
Rero dufite ikibazo cya rumwe mu rubyiruko tubana muri club, butangiye kujya rwitwara nabi rwose. Kandi ntabwo byari bikwiye. Niyo mpamvu rero twari dukeneye inama zanyu.
Ibyo nta kibazo ari tugomba kubikorera dufatanyije hamwe, tukakora n'ibindi bikorwa byo gutanga amahugurwa, hagamijwe kugira ngo n'urundi rubyiruko tabarizwa muri karabu yacu ruzitabira ibikorwa.
Bizadufasha cyane rwose. Kuko uvuga kuri we turabona atangiye kwangirika cyane. Niyo mpamvu tugomba kubitangira vuba.
Bise byagenze gute? Yatangiye gukora ibi.
Naramutse. Komeza ni karibu. Gikosoro. Aho uheretswe nande?
Winsetsa papiya, ubu hano mu nkambi imwe turi kumwe, urabona nayoberwa amakuru yawe koko. Ahubwo se ko umugore wawe yakubuze bimeze bitera.
Umugore we, mama Sabine.
Mama Sabine nyine.
Uvuga?
Amaze icyumweru cyose mu rugo wenyine.
Biramureba, byose ntiyari yaransetse. Ubu se yabonaga nakwigumana mu nzu njyenyine.
Nawe utireka njye mu rugo rw'abandi.
Kandi ugira amagambo. Gusa ubona njyewe naharitse umugore, nakora iki n'ukuntu mu nkambi bahari kubwira. Uzabura ubwenge ngo urebe uko wisuganye ujye wirirwa unsakurira.
Agahinda rero kagiye kuzica umugore wawe. Ubishatse wataha kuko yirirwa arira amanywa nijoro abwira abahisi n'abagenzi.
Abarego tatasha. Ubundi se wazagiye mukaba muri ko.
Ubu utangiye kunsereza reka nigende.
Ubundi se yarakuntumyeho? Yarakuntumyeho ra?
Ikinamico nyiramubande muyikurikiye mu kiganiro ejo kuri radio Ijwi rya Amerika.
Reka turebe umubare w'abantu tugomba kuzatumira mu mara y'amahugurwa. Ese buriya abantu icumi ntibaba bahagije ra?
Ndakeka bo baba bahagije.
Oya sha oya, guze nawe twubwacu mu nzu uko tungana. Gusa abantu icumi murumva babarabo ko ikindi gitekerezo wenda nari mfite. Twashyiramo papiyasi ndetse n'abandi bantu bari kwishora mu nzira z'ubu hari iki. Tugashaka umuntu w'inzobere agatambutsa n'ikiganiro ku mibanire yo mu rugo.
Icyo gitekerezo mbigitazanye nacyo nicyo.
Kuko
birababaje biteye n'agahinda. Aho usanga umugabo asiga hari ku mugore we kandi mu buryo bw'imibereho kuri iki gihe bigoye.
Ako nako ni mukandike. Hanyuma rero ku bijyanye n'aho ubushobozi buzava, nari navuganye na direkiteri wacu. Mugejejeho ibyo tuzakora muri club arabyishimira cyane. Yamaye gahunda y'uyu munsi saa cyenda ngo tuze kurebera hamwe icyo yadufasha.
Nanjye kubirebana n'amafunguro azakoreshwa. Aho ngaho ndumva nazasaba mama wanjye akazi gati.
Ibyo bitekerezo rwose mufite ni byiza. Nanjye nzaba nshinzwe gukora raporo kugira ngo nyuma tuzayishyikirize ubuyobozi bw'inzego zidukuriye.
Ngaha bijo, genda ukosore iyi lisiti, ushyiremo n'aya mazina amaze kwandika hasi. Ndabona twese tubaye 25.
Sawa, reka ngende mbikoreho ubwo tuzasubira.
Nuwese ko mugenda mutavuze kuri gakuru.
Ibyo byose ni ukubishyira ku murongo w'ibyigo, maze mu nama y'ubutaha tukazagira icyo tubivugaho.
Thank you.
hanyuma rero wowe gakuru urabona rwose ibibazo byose twahuye nabyo bitewe na kariya gacucu ngo nikambegeke kariya gatindi rwose karambabaje niyo mpamvu ubu ngomba gukorana nawe twenyine nta wundi muntu uzi idiri yacu
erega n'ubundi kariya naka no mu mitekerereze no mu gihagararo
oya nakagoti kabi
si umuntu wo kwinjizwa mu gakino kabisa
none rero nabonye ukuntu tuzaba tubigenza rero namenye ubwenge ubu nakodesheje inzu hafi yo mu nkambi bityo rero wowe bariya abana abandi bo mu nkambi harimo n'abanze kwiga ukajya ubereka ku isi iri hano bakajya baza tukabaha akamugi ndetse tukabaha na kakanyanga kandi rero n'abazajya bashaka kureba uko tubigenza mfitemo icyumba hari inyuma ubundi tujye tubafasha tubibagize ibibazo byabo hereka ni ukubafasha nubwo batabibona
ariko se ubwo zajya umpemba gute kuko njyewe n'ishuri ndashaka kurivamo noneho sigaye ndeba ku kibaho nkabona ibizunga rumva aho kugira ngo nkomeze nkererwe ngo ndiga mu mashuri
nkujya rwose aho watekereje neza
nakorera amafaranga hakiri kare
hajya uri umuntu w'umugabo rwose watekereje neza ntiwumva noneho rero ntumva nzajya nguhemba bikurikije n'abantu wazanye
ubwo haba nta mafaranga yabonetse rero ngo baze sinzajya ngira icyo mbona
gute se
aya
none se buri kwezi mu nkambi ntibabageneye amafaranga yo kubatunga kera aho byarangoraga kuko babahaga ibiryo ariko ubu rwose cyarakemutse
ese ko numva yagira menshi nta kirimo pe nta kintu nta kantu rwose karimo
kandi wumva ye ntunetse yabagenera angahe ku kwezi
imyitwarire ya gakuru ikomeje gutera impungenge bagenzi be mu itsinda ry'amahoro none ubu ko papiyasi adateye pfunwe n'uko yaharitse umugore wa mama sabine ubu amaherezo azaba ayahe uyu mushinga wa mayusufu aha niba ukurikiye ikiganiro ejo by'umwihariko ukaba uri umukunzi w'ikinamico nyiramubande ese wari uzi ko ushobora kugira uruhare mu ikorwa ndetse n'itegurwa ryayo nimero ni 0728083282 cyangwa se ukadusanga ku mbuga nkoranyambaga yaba Instagram ndetse na Facebook hombi ushakisha ikiganiro ejo maze ukadusangiza igitekerezo cyawe ku ikinamico nyiramubande iki gice mumaze kumva cyanditswe na Muhire Marcel naho Mizero Crispe niwe wafashe amajwi aranayatunganya reka tubararike kutazacika ikinamico nyiramubande y'ubutaha mugira amahoro nge nari Hamida mukundene Shuti bakunzi bacu tugeze muri wa mwanya twabahariye wo kumva ibitekerezo muwa mwara tugejejeho mu kiganiro cyatambutse ubushize reka dufata akanya ko kumva ubwo butumwa turagaruka dusoza
Reka nanone wowe udukurikiye mubwire ko tugeze muri ka kanya twahariye kubasomera ubutumwa muwa mwara tugejejeho mu kiganiro Mbibutsa ko tugiye kugaruka ku butumwa mwatugejejeho ku kiganiro cya gifite insanganyamatsiko ikagaruka ku biyobyabwenge mu rubyiruko aho twibanze ku kuba hari abana bava mu bigongororamuco bagasubira mu biyobyabwenge aho twibazaga ati se mubona bikekwa n'iki ko abana baba baracyanywe mu bigongororamuco bagaruka bagasubira mu biyobyabwenge Tsengiye ari Myirambere kundiza aho ni mu karere ka Muhanga yavuze ko abona impamvu urubyiruko rwa mu bigongororamuco rugasubira mu biyobyabwenge ariko baba barabaye imbata yabyo Ngira amahoro Erike mu karere ka Gakenye avuga ko impamvu abana basubira mu biyobyabwenge biterwa n'imiryango baba baravukiyemo ibitarabahaye uburere bwiza Naho Iradukunda Jean de Dieu uherereye Nduba ndetse na Gaspardi bahurije ku kuvuga ko leta yagakwiye kugikurikirana abana baba baravuye mu bigongororamuco ibarinda gusubira mu buzima babagamo dukomereze ku butumwa bwa Kimana uherereye mu karere ka Ngororero we yavuze ko abona impamvu abana bava mu biyobyabwenge bakabisubiramo ari kamere babifitiye itagihinduka dukomereze kuri Twizere Jean Marie Vianney uherereye mu karere ka Bugesera yavuze ko igituma basubira mu biyobyabwenge ari ukubera ababyeyi babo ndetse n'ibigare byo kunywa ibisindisha Emma Bruherereye Nyamirambo yagize ati abavuye mu bigongororamuco ntibakurikiranwa nk'uko bikwiye mbonero no kubabwira ko mwese muhawe ikaze mu gutanga ibitekerezo byanyu aho mushobora kwifashisha nimero ya telefoni igendanwa ariyo 0728 283 2 reka ubutumwa bwa none tuhinire kuri Temi uri igitwe mu Ruhango aho yagize ati igitero urubyiruko gusubira mu biyobyabwenge nuko aho baba baravuye biba bitarahashira kuko ntiyagaruka ngasanga ababicuruza ndetse n'ababinywa wihangane kutongera kubikoresha. Reka mpinira ha tuzasubira ubutaha, mukomeze muhereze ubutumwa bwanyu, turakomeza tubwakire.
Bakunzi b'ijwi ry'Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda, mugihe imirongo ya FM musanzwe mutwumvira ko yifite ikibazo, mukurikira ibiganiro byacu nk'uko bisanzwe ku mirongo migufi yitwa shortwave guhera saa 10 kugeza saa 2 z'ijoro, mutwumvira kuri metero 19 na metero 22.